love you, message, message. Vituma, yeah, yeah. Nimekipata kivuli, pumziko, yeah, yeah. Naulizwaga hauli, ananijali, yeah, yeah. Na hana baya, kanipiga logo. Penzi kilo, siyo robo. Mahaba nikiwa nae, vicheko nitanie. Akitoka ni mwambi. Zawadi nilete tongozane popote. Tabu yako na miangu
popote.
Hatua yako, hatua yangu
popote.
Shida zako, shida zangu
popote.
Jua lako, jua langu.
Shumu keto, au sitori mda chuma pato. Dolo mi wii moto, tuende popo teple msolo. Kutro minyara, dehali tusi famuke, ifamuke. Ubako zana wewe, nitakupa shukari. Aha, fenla koshishi, nakupa shukari. The way you shiti mi, itakupa shukari.
Mahaba nikiwa na
robot.
Vichekuwe mitani, akitoka ni wambie. Bisa wadja nilete
popote.
Tabu yako na miangu
popote.
Hatua yako, hatua yangu
popote.
Shida zako, shida zangu
popote.
Hatua lako, tuwa lagu
tongoza.